مركنا burha kabaha oo ararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in gudoomiyihii maxkamadda degmada Buurha Kaba ay dileen maleeshiyaad la misan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab warbixintan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
wararka ka imaanaya degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab habeenimadii xalay gurigiisa ay kala baxeen Sheikh Abdunnur oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay goobjoogyaal ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba lagu dilay duleedka degmada Buurha Kaba waxaana meedkiisa gudoomiyaha degmada maxkamadda aroornimadii saaka lagu arkay duleedka degmada Buurha Kaba ciidamada degmada Buurha Kaba ayaa wada baaritaan ku aadan sababta ka dambeysay in gurigiisa lagala baxo gudoomiyaha degmada Buurha Kaba ilaa ay haddana ma jirto dad loo soo qabtay falkaasi dadka ku dhaqan degmada Buurha Kaba ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo